ucikeleze ingqondo yam.
Uhambisa amathambo ami. Ufudume
soze kodwa undivente ikhala nditshonjena okokugqibela ndengekhoyo leyo ujikeleza ingqondo yakho.